Brother Felix, Numbers chapter 21. Tukulandire nno saba ndaba bo kuli bosso kuna muli baka kunkumano mene uli bwatsikula lero. Kuwerengedwa koyamba kwa maha kuchokera buku la Numeri chapter 21. Mene abusa Manras Felix akawerenga tikamaliza choncho abusa Austin Banda kuchokera kwa Kasungu Grace Church ngapitsa nyimbo ya babu ya buku. Brother Felix.
Paulo Kanani. Pamene mkanani mfumu ya Aladi wokhala kumwera anamva kuti Aisraeli anadzera njira ya Azondi. Anathira nkhondo pa Israeli nagwira ena akhale amsinga. Ndipo Israeli analonjeza chowinda kwa Yehova nati, mukadzaperekatu anthu awa mdzanja langa ndidzaononga midzi yawo konse. Ndipo Yehova anamvera mawu a Israeli napereka Akanani, ndipo anawaononga konse konse ndi midzi yawo yomwe natcha dzina lake la malowo Olima. Choka ya mvua. Ndipo anayendayenda ulendo wawo kuchokera kupirira Holi natsera njira ya nyanja yofira kupasa ku dziko la Edomu. Ndimtima wa anthu nada kukubwa cha njirayo. Ndipo anthu adanena motsutsana ndi Mulungu ndi Mose. Ndikuti mwatikwezeranji kutichotsa ku Igupto kuti tifere mchipululu pakuti mkati ndi madzi palibe. Ndimtima wathu walema nawo mkati wa chape uwu. Pamenepo Yehova adatumiza njoka za moto pakati pa anthu, ndipo zidaluma anthu nafapo anthu ambiri a Israeli. Verse 7. Ndipo anthu anadza kwa Mose nati, tachimwa popeza tinanena motsutsana ndi Yehova ndi inu. Chotero pempherani kwa Yehova kuti atichotsere njokazi. Ndipo Mose adawapempherera anthu. Pamenepo Yehova nati kwa Mose, upange njoka ya moto nuike pa mtengo wache. Ndipo kutsali kuti onse olumwa akaipenya njokayo adzakhala ndi moyo. Ndipo Mose anapanga njoka ya mkuwa naika pa mtengo. Ndipo kunali njoka itamuma munthu aliyense nakapenyetsetsa iye pa njoka ya mkuwa nakhala ndi moyo. Feste achoka kunka ulendo wawo. Feste pamenepo ana Aisraeli anaenda ulendo namanga mahema mu Hoboti. Ndipo anachoka ku Hoboti namanga mahema ku Ebarimu, chipululu chakuno cha Moabu, kutulukira dzuwa. Pochokapo anaenda ulendo namanga mahema mchigwa cha Sarepi. Atachokako anaenda ulendo namanga mahema sidia la Alinon, wokhala mchipululu wokwera kumalire Amori. Popeza Alioni ndiwo malire a Moabu pakati pa Moabu ndi a Amori. Verse 14. Chifukwa chache ananena mbuku la nkhondo za Yehova ya sufa piyendo ya zisi ndoyo kutsikira kutsika kwao kwa Alino ndikuyandikizana imalire amo. Ndipo atachokapo anamuka ku Beri, ndicho chitsime chimene Yehova adachinena kwa Mose, sonkhanitsa anthu ndipo ndidzawapatsa madzi. Pamenepo Israeli adayimba nyimbo iyi, tumphuka chitsime iwe nuthirire mang'ombe. Chitsime adakumba mafumu adachikonza omveka ndi anthu atanena mlauli ndi ndodo zawo. Ndipo atachoka ku chipululu adamuka kumatana. Atachoka kumatana anahaeri, atachoka kunahaeri kubamoti, atachoka kubamoti kushikwa chili mtsiko la Moabu umutu wapisika openyana ndichipololo. Verse 21. Aisraeli alanda dziko la Amori. Ndipo Israeli anatuma amithenga kwa Shoni, kwa Sihoni mfumu ya Amori, ndikuti ndipitire pakati pa dziko lako. Sindidzapatuka kulowa munda kapena munda wa mpesa, sitidza mwako matsi amzitsime. Tidzatsata msewu wa chifumu kufikirana titapitirira malire ako. Ndipo Sihoni sanalola Israeli apitirire malire ake, koma Sihoni adamemeza anthu ake onse natsokumana naye Israeli mchipululu. Mchipululu nafika ku Jahazi natira nkhondo pa Israeli. Ndipo Aisraeli adamkantha ndi lupanga lakuthwa nalanda dziko lake likhale lawo lawo, kuyambira Arinoni kufikira na Yaboki, kufikira na ana Amoni, popeza malire ana Amoni ndiwo olimba. Verse 25. Ndipo Israeli analanda midzi iyi yonse, nakhala Israeli midzi yonse, nakhala Israeli midzi yonse ya Amoni. Mhesboni ndi miraka yake yonse, popeza Hesboni ndiwo mudzi wa Sihoni mfumu ya Amori, imene adathira nkhondo pa mfumu idafayo pa Moabu, nilanda dziko lake mdzanja lake kufikira na Arinoni. Verse 27. Nchifukwa chake iwo akunena mopipiritsa akuti nitsani ku Hesboni mudzi wa Sihoni umangike nukazikike, popeza moto unatuluka mHesboni. Chilangali cha moto mudzi wa Sihoni chata ali wa Moabu eni misanje ya Arinoni. Soka kwa iwe Moabu mwaonongeka anthu a Kemosi inu, anapereka ana ache amuna okulumuka ndi ana ache akazi akale amsinga kwa Sihoni mfumu ya Arimoni ya Amori. Chinawakwetsa Hesboni waonongeka kufikira na kutiponi, ndipo chinawapulumutsa kufikira kunofa, ndiwo wakufikira kumedeba. Chomwecho Israeli anakala mdziko la Amori. Ndipo Mose anatumiza anthu akazonde Yazere, nalanda miraka yake, napitikitsa Amori akwamweko. Verse 33. Aisraeli alanda dziko la Basana. Ndipo anatembenuka nakwera kutsera njira ya ku Basana. Ndipo Oki mfumu ya Basana anatuluka kukumana nawo, iye ndi anthu ache onse, kudzachita nawo nkhondo ku Edrei. Ndipo Yehova anati kwa Mose, usamaopa, popeza ndampereka manja mwako, iye ndi anthu ake onse ndi dziko lake. Umchitire monga umo unachitira Sihoni mfumu ya Amori anakhalayo ku Hesboni. Verse 35. Ndipo anamkantha iye ndi ana ache amuna ndi anthu ache onse kufikira sana tsala ndi mmodzi yense, nalanda dziko lake likhale lawo lawo. Amen.
Amen. God be all the glory and honor. Brother Austin from Kasungu Grace Church. Nyimbo ya mbugu imoto chokera ku Kasungu Grace Church. Tawu ya anu ku Kasungu.
Nyimbo namba 35.
Namba 35.
Nina ati konda ife kwezi
na tukinyo kwa kuna ife inde tawe zuzi tu
Because of the word.
Ndipoti naona kuti anthu anakumudwa chifukwa cha njirayo.
Instead they spoke many things against Moses and against the God of Moses.
Ndipo anthu analankhula zambiri zotsutsana ndi Mose komanso kutsutsana ndi Mulungu wa Moseyo.
But it is the same God who gave them the way, the same God is the one who delivered the people from the hands of King Pharaoh.
Komano Mulungu akanamawapatsa njirayo, Mulungu wake ndiye amene anawatulusa kuwachotsa mʼmanja mwa mfumu ya Farao.
So he gave them the food, the bread, but they loved it, seeing it as light bread.
Ndipo tu Mulungu anawapatsa iwo mkate koma anawunyozera iwo mkute ngakuti ndi mkate wa chabe.
Again the Bible says that God gave them the fiery serpents to beat them because it was picturing of the coming of Jesus Christ.
Ndipo Bible imalankhula zonena kuti Mulungu anatumiza njoka ya mkuwa ndi cholinga chona chikhale chithunzithunzi cha kubwera kwa Khristu.
Now it's a continuation from verse 7 downwards.
Ndiyo kungopitiliza kupita pa verse yake ya 7 kutsika mmusimu.
Verse 7 says, therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people.
Ndiye pa verse ya 7 kwakuti ndipo anthu anadza kwa Mose nati tachimwa popeza tinanena motsutsana ndi Yehova ndi inu. Pempherani kwa Yehova kuti atichosere njokazi. Ndipo Mose anawapempherera anthu.
Verse 8, and the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent and set it upon a pole, and it shall come to pass that everyone that is beaten, when he looketh upon it, shall live.
Ndipo verse ya 8 akuti pamenepo Yehova anati kwa Mose, upange njoka ya moto nuike pa mtengo wache. Ndipo kudzali kuti onse olumwa akaipenya njokayo adzakhala ndi moyo.
This night, and Moses made a serpent of brass and put upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of blood, he lived.
Verse 9, ndipo Mose anapanga njoka ya mkuwa na ika pantengo. Ndipo kunali njoka italuma munthu ali anakapenyetsesa iye pa njoka ya mkuwa na akhala ndi moyo.
Today we look unto these three verses.
Ndilero tiyang'ana ndi mezi zitatu zimenezi.
The title of the message of today is A Blonde Serpent, a Picture of the Crucified Jesus.
Ndiye mutu wa uthenga wa lero ndi kuti njoka ya mkuwa chithunzithunzi cha Khristu.
As we covered last week that God gave them the way, but they spoke many things against the way.
Monga tinaona wiki yatha kunena kuti Mulungu anawapatsa njira koma anthu analankhula zinthu zambiri kutsutsana ndi njirayo.
This makes God to bring the fiery serpents so that he should beat the people.
Izi zinapangisa kuti Mulungu awatumizire njoka zimene ziti ziwalume anthu.
And the Bible says when they were beaten with the fiery serpents, many people died there.
Ndi Bible kukamba kuti pamene anthu amalumidwa ndi njoka zimene zambiri amafa pomwepo.
But again, on verse 8, there is a solution whereby the Lord told Moses to make a fiery serpent.
Komabenu pa verse 8 po pali njira imene Mulungu anayipereka kwa Mose kuti apange yotetezera anthu ku njoka zimenezi.
So you can see there is a fiery serpent biting the people, and there is a fiery serpent as a solution to the problem.
Ndiye mukhoza kuona kuti pali njoka za moto zimene zimaloma anthu ndipo papangidwa njoka ya mkuwa imene ikukhala yochosera vutolo.
The fiery serpent bit the people because they sinned against God.
Njoka zamoto izizi maluma ndichifanya na kudantu anachimwina Mulungu.
The fiery serpent bit the people because they despised the way.
Njoka zamoto zimaluma ndichifanya na kudantu amakana njirayo.
The fiery serpent were there to bring death to some and life to some.
Ndiyo njoka za moto zimene zinabwera zinapezeka kumalo amene wandicholenga chonena kuti zikapereke ifa kwa ena ndi kuti ena akhale ndi moyo.
Again, the fiery serpents were there to divide the people into two groups.
Ndiyo njoka zimene za moto zinakagawa anthu mmagulu awiri.
The first group is the group of people who are to die.
Ndiyo gulu loyamba la anthu ndi anthu amene amafa.
The second group of the people are the ones who are to be arrived.
Guru la chiwiri la anthu awandi guru limene limakhala ndi moyo.
The fiery serpents beat the people and bring death to the multitudes of people.
Njoka za moto zitu zimaluma anthu ndi kumabweresa ifa kwa anthu ambiri.
But there is one fiery serpent that brought life to the multitudes of the people.
Komando kunali njoka imozi ya moto imene ndakabweresa moyo kwa anthu.
So on verse 7, after being beaten by the fiery serpent, the Bible says the people came to Moses and said, "We have sinned."
Ndiye mu verse 7 imona zonena kuti pambuyo ponena kuti anthu alumidwa ni njoka, anthu ajana akabwera kwa Mose ndikulankhula zonena kuti tachimwa.
Which means the beating of the fiery serpent was bringing power to the people before Christ.
Ndiye chimene chikutanthauza zonena kuti kulumidwa ni njoka zankhuwa kumene kuja kunabweresa kugonja kwa anthu.
At first they didn't bow, instead they spoke against the word.
Poyamba anthu amene wasana gonje chifanyana kuti amagwirisa ntchito maganizo awo.
They were thinking that they are better enough and they can do something better as they think as they can.
Iwo amaziona kuti ndi anthu abwino akuziwa zimene akuchita akhoza kuchita kanthu kakoziwika ndithu.
But the coming of the fiery serpents brought humbleness to the people.
Komatu kubwera kwa njoka za moto kunabweresa kuzichepesa kwa anthu.
And multitudes of people, not all the people, but some repented and bowed before Moses.
Ndipo ena mwa anthu osati kuti onse koma ena mwa iwo anapeza kuti anatembenuka ndi kugonja kwa Mose.
Some didn't.
Anthu ena sana tero.
Now on verse 8 they said, "And the Lord said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and it and set it upon a pole, and it shall come to pass that everyone that is beaten, when he looketh upon it, shall reap."
Ndemonga pa verse 8 akunena kuti pamene kwa Yehova anati kwa Mose, upange njoka ya moto nuike pa mtengo wache, ndipo kudzali kuti onse olumidwa akaipenya njokayo adzakhala ndi moyo.
While on verse 9 it speaks about a blast that was made and put, a serpent of blast that was made and put upon the pole.
Pamene pa verse 9 akulankhula za mkuwa umene kunapangidwa ngati njoka ndi kuyikidwa pa mtengo.
The coming of the fiery serpent was the preparation of the coming of the fiery serpent that is to be put on the pole.
Ndiyo kubwera kwa njoka za moto kumene kuu kunali kukonzekeresa kuti kukabwera njoka ya moto imene ikaikidwe pa mtengo.
So you can go back from the beginning, which means the despising of the way, the speaking against the way that was with the people, was there because there is a fiery serpent that is waiting to be hung on the pole.
Ndiye mukhoza kuona kuti machitidwe onse amene anaoneka apapa zoyamba zija zimene zinachitika mkudandaula kwa anthu kunali kungokonzekeresedwa kubwera kwa njoka ya nkuwa imene ikaikidwe pa mtengo.
Now you can see that Moses was given the design of the serpent that is to be made and put on the pole.
ndimu kwa kuona kuti Mose anapangi anapasidwa mapangiro ake anjoka imene tika konzedwa ndi kuitwa pantengo.
So this is happened that was put on the floor was not alive.
Ndiyo njoka imene na ikaikirwa pantengo sina liyamuwe wai.
It was a dead serpent.
Inali njoka ya kufa.
It was not the little serpent that was biting the people.
Sikuli inali njoka hindi hindi ume maluma andu.
It was just a blasphemed serpent.
Ina kukala tu mkuwa jabe, ruzira mkuwa alopangidwa njoka.
So you can see that the ones that was biting the people were the real serpents.
Ndemu kwa kuona kuti zintu njoka zimine zima kaluma antu zija. Zina njoka zeni zeni.
Why was the one that was bringing in life was like the serpent, but it was not real serpents.
Pamene njoka imene makapezeko tiyopereka mweyo chiri santu aja imangoneka ngati ni njoka kumaisali njoka.
This is the picture of Jesus Christ who was made sin, but he was not a sinner.
Ichino ndi chithunzithunzi cha Yesu Kristu amene anavala uchimo yeyo asali uchimo.
He never sinned against God since ever.
Niye tusana chimwirepo Mulungu chikhalire.
But because of the sinfulness of the people in the world, he came to his own and made it like to be a sinner just for the reason of serving the sinful people.
Zinachitisatu kuti iyeyo akhale ngati munthu wochimwa ndicho linga chonena kuti akapulumutse anthu ochimwa awo.
The second thing, this is the made serpent put on the floor.
Chinthu chachiwiri nchonena kuti ichitu ndi njoka yongopangidwa yamkuwa yoyikidwa pa mtengo.
That was the picture of Jesus Christ being dead on the cross.
Chimene chitu ndiye chithunzithunzi Yesu Kristu wokafa pa mtanda.
That's why when you look into the book of John chapter 3 verse 14 says,
Chifanya katika mayangana mbuku la Yohane chapter 3 ndi mbeka ya 14 imanena kuti
says verse 14, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. 14 and 15.
Verse 14 ndi 15 iwe imanena kuti monga ndipo monga Mose anakweza njoka mchipulu chotero mwana wa munthu ayenera kukwezedwa kuti yese wakukhulupirira akhale nawo moyo wosatha mwa iye.
16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life.
Pamene ndime ya 16 imanena kuti pakuti Mulungu anaponda dziko lapansi kotero kuti anapasa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha.
Last verse 17. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved.
Verse 17 limanena kuti pakuti Mulungu sanatuma mwana wake kudziko lapansi kuti akaweruze dziko lapansi koma kuti dziko lapansi likapulumusidwe ndi iye.
So you can see how the Lord designed it before the foundation of the world, that there is a fear serpent that are to come. So before the fear serpents come, let the people despise and spoke much against the word.
Ndiye mukhoza kuona mmene Mulungu anachikwangira chinthu ichi lisanakhazikike dziko lapansi kuti Mulungu anachikonzekeresa kuti poyamba pakafunika kuti pakabwere njoka koma njoka zisanabwere anthu amafunika kuti akalankhuleza mwano ndi kunyoza njirayo.
The coming of Jesus Christ was the first designed to be the coming of Adam and Eve, who is to sin against God.
Ndiyetu kubwela kwa Yesu Kristu kumeneku, kuna yamba kuwene sedwa kwa yamba po mwe mkuma Adam ndihemba amene anachimwa hapa maso pa Mulungu.
So you can see that the fierce serpent, the blood serpent, would have never come first before the people sinned before God.
Ndemukoza kuona kuti njoka yankuwa isina bwere kuyamba anthu asana chimwere Mulungu.
Let us go back to the book of Genesis chapter 1 verse 2.
Tadiye chibwere ni kubuku la Genesis chapter 1 ndima yake ya 2 yo.
Where it said, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters.
Pamela kunena kuti dziko lapansi ndipo linali lopanda kanthu, ndipo ndima unali pamwamba panyanja, ndipo mzimu wa Mulungu unafungatira pamwamba pamadzi.
So you can see from the beginning that when God was creating the earth, the first thing to be seen was darkness.
Ndiye mukoza kuona kuti kuchokera pachiyambi mmene Mulungu amalenga dziko lapansi, chinthu choyamba pakuonekera chinali ndima.
Right came second ray, but the first one was darkness.
Kuwala hatukuna kwela kashwili, kuma poyamba pana limbima.
Darkness is the picture of sin in the world.
Mbima hatu nijitunzi tunzi cha chimu mziko la pansi.
While right is the picture of Jesus Christ as the savior of his people.
Pamene kuyela kapena kuti kuwala, nijitunzi tunzi cha Yesu Christ kukwela ukapulumusa antu wake.
The coming of the light was to divide the darkness so that some other press should be darkness and other press should be right.
Kubwera aduwa kuwala uku kunali kubwera kukagawa ndima kuti malo ena akakhale odetselwa ndima ndithu kwa malo ena akakhale kuwala.
That's why the Lord God says he calls the darkness side night and the right side day.
Ndifwa chake amamlunga kukamba chonjo kunena kuti ndipo anakucha kuwalako masana ndikucha ndimawo usiku.
So because the darkness comes first before the light came,
ndifwa chake kuti ndima ndiona bwera poyamba kuwala kusana bwere.
It was speaking how Adam and Eve were sin before God.
And
again it was speaking how Jesus Christ will come secondly to save the sinners in this world.
Ndiposi chimakala nkula mene Yesu Christ kutazada kwera pambuyo pake kuka kulumusa pamene achimwa mdziko la pansi.
That's why verse 3 says, and God said, let there be light, and there was light.
Ndifanya ke verse la fini lori kunena zonena kuti ndipo anati Mulungu kuyere ndipo kunayera.
It means that God declared that Christ should come into this world and bring light to those who are in darkness.
Ndichiri kutanthauza kunena kuti mdziko muzabwera Yesu Kristu amene atazabwerese kuwala mu anthu amene ali mdima.
But when the light was shining, it doesn't chase away all the darkness. No, 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 no.
Ijitu sisi kutanthauza zonena kuti kuwala andima unawalira mukuwala ayi.
When the light was there, the darkness was there somewhere again.
Pamene tu andima unalipo kuti kuyera so kunalipo pena pake ndithu.
This speaks about two groups of people.
Ijitu chikuyankhula za magulu awiri a anthu.
The elected sinners ready to be saved by the death of Jesus Christ on the cross versus the unelected people that will never be saved but left to themselves.
Yesu Kristu komanso ndi anthu ena osankhidwa okonzekeresedwa kuchionongeko.
So you can see that it's not man who made sin. It's God when creating he made it, and he is the one who made the right to take away the sin.
Ndemukoza kuona kuti si munthu amene anaupanga uchimo koma kuti Mulungu monga amene amalenga dziko lapansi poyamba pomwe anapangiratu uchimo kuti ukakhalepo.
And the right was given to other sides, and everything that was to that side, side of the right was in a blessed area.
Ndipo kuwala kunaperekedwa mbali ina, ndipo mbali imene inaperekedwa kuwala ayo inakhala mbali yodalitsika.
Why are those who are on this darkness side, where the sinful people left to themselves, that will never inherit the kingdom of God?
Pamene anthu ena anali okonzekeredwa kukale mu mdima, amene anthuwo ndi amene Mulungu anawapangiratu kunena kuti sadzakalowa mu ufumu wa Mulungu.
Here it is speaking about the message of grace. The message of grace separates, it divides.
Uthenga wa chisomo umagawa, umaleganisa.
It will never make all the people together.
Suzaonjikiza wose pamodzi.
But it will separate the people. Those he purpose to be saved will hear the message and for Christ to be revealed to them.
Iwo amene Mungu wafana wakonzekeresa kwa kulumusa adzamva uthenga ndi kuti Kristo adzavumbulusidwa kwa iwo.
But those who were raised to themselves will never hear the word. Instead, they will just live in those in that area.
Komatu kwa iwo amene Mulungu anawasiya mkale romwe sadzamva uthengawo ndipo adzapatuka pamalo pamenepo.
That's why verse 4 says, and God saw the right that it was good, and God divided the right from the darkness.
Ndichifukwa chake mbuku la Genesis chapter 1 verse 4 yakunena kuti ndipo anaona Mulungu kuti kuyerako kunali kwabwino, ndipo Mulungu analekanisa kuyera ndi mdima.
When he says so that the light is good, it speaks about the integrity, the righteousness that is with this Jesus Christ, the holiness that is with Jesus Christ.
Abantu akamala nkula zonena kuti anaona Mulungu kuti kuyera kunayo kwabwino, akulankhula za ungwiro kapena kuti chiyero cha Yesu Kristu.
Again is speaking how the right is good, differing to how the darkness is.
Komanso akulankhula za mmene kuwerako kuti ubwino wake wakuwerako ndi kuipa kwake kwa mdima.
Because here it doesn't say that and the darkness was better than. It never says like that.
Before the Bible says, "We are not going to be able to live in the world. We are not going
to be able to live in the world." It is only speaking the betterness, the goodness of the light.
Abantu akungoya mkula za ubwino wa kuyera.
Which is about the lusciousness and the holiness of the right, that is Jesus Christ.
Chimene kuchiri chilungamo ndi chiyero cha Yesu Kristu.
How can we see that the right that was spoken here is Jesus Christ?
Ndeti kozoziwa bwanji kuti kuwala kukapena kuyera kumene amakula kukula baba malankhula za Yesu Kristu.
Let us go to the book of John chapter 1.
Tatenti yangane ni mbuku la Yohane mudwani.
Verse 3 and 4.
Verse yake tuwerenga ya 3 and 4 loyo.
Verse 3 says, all things were made by him, and without him was not anything made that was made.
Verse ya 3 akunena kuti zonse zinalengedwa ndiye, ndipo popanda iye sikunalengedwa kanthu kalikonse kulengedwa.
So when it says everything was made by him,
it
is including even in the darkness that was seen when the earth was being created.
Abantu akuphatikiza ngakhale mdima ujo umene unaonekera pamene dziko limalengedwa.
So you can see that the darkness itself was made by God.
Ndemukozeso kuona kuti mdima pawokha unalengedwa ndi Mulungu.
The right again was made by God.
Wala koso kunalengedwa ndi Mulungu.
So these two were made by him.
Ndezi ndi ziwiri zonse zinalengedwa ndi iyeyo.
in the darkness and it separates the darkness.
Ndipo kuza kuti kuona kuti kuwala kunaunikira mdziko la pansi ndi kugawa kuwala kugawa ndimawo kupatula kapena kuti ndimawo.
Why does verse 4 it says?
Pamene ndima ya 4 ikuti
he said in him was life and the right was the right of men.
Mwaiye munali moyo ndi moyo unali kuunika kwa anthu.
So you can see the right was lighting upon the men.
Ndiyemukoza kuona kuti kuwala kumaunikira anthu.
Which means in the Genesis chapter 1 when it says the right in the darkness, it means the darkness was the people.
Kutandauza kuti mmene tikuonera mbuku la Genesis chapter 1 munjambe akamana zonera kuti kuwala kunaoneka ndiye kuti kuwala kumaunikira anthu.
Why now when you proceed reading the scribe, it says, and the right shineth in darkness, and darkness comprehended it not.
Ndipo mukapitiza ndima yake ya 5 kunena kuti ndipo kuunika kuu kunawala mundima ndi ndima uu suna kuzindikira.
It means Christ is the right that righted upon the people who are sinful, but the people never hear him.
Izimu kutandauza kuti Yesu Kristu anawalira kuwanthu wochimwa koma anthu wose anamdziwa iye.
Again, it is speaking about how sinfulness the people are.
Komanso chikulankhula za uchimo mmene munthu ali uchimwa kwa munthu mmene kulili.
That a person is very sinful whereby he cannot understand the things of God if it is not preached by God too.
Chikuoneka kuti munthu ndi wochimwa ndipo munthu yosangathe kumuzindikira Mulungu ngati sikungagomere Mulungu yo kumuonetsera iyeyo.
In Genesis chapter 1 verse 4, the Bible says God saw the right that it was good.
Mu Genesis chapter 1 verse 4 muja Bible lankazonena kuti Mulungu anakuona kuwala kuti kunali kwabwino.
Why in John chapter 1 verse 9 says that was the true right?
Pamene mu Yohane mutu wani ndima yake ana ilimba nazo nena kuti uku ndiko kuunika kweni kweni.
It is speaking the goodness of the light.
Amalankhula kuti apa za ubwino wa kuunikako.
It is speaking about the holiness and the righteousness of Jesus Christ.
Abantu akulankhula za kuyera komanso kuchilungamo cha Yesu Kristu.
Because it continues the 9 where it says that was the true right which righteth every man that cometh into the world.
Chifuwa verse 9 ya kupitiza kunena kuti uku ndiko kuunika kweni kweni kumene kunaunikira anthu onse akulowa mdziko la pansi.
Which means whomsoever was born into this world, he already come to the right, but he never comprehended it.
Izvi zvikutandauza zvinoreva kuti iye amene akubata mdziko la pansi akubata mukuwalako koma iye sama kuzindikira.
Because verse 10 says of John chapter 1,
chifukwa mu Yohane chapter 1 verse 10 yakuti
he was in the world and the world was made by him and the world knew him not.
Anali mdziko la pansi ndi dziko la pansi linalengedwa ndiye koma dziko silinamzindikira iye.
And verse 11 says he came unto his own and his own received him not.
Pamene verse 11 akuti anaza kwa zake zayekha anaza kwa zake za iye yekha ndipo aje amwini yekha sanamlandira iye.
He speaks about how Christ is revealed to the people.
Abantu akulankhula za mmene Yesu Kristu amavumbulukira kwa munthu.
But nobody can hear him or know him if it is not preached by him to reveal himself to whom he wants.
Kulibe munthu amene akhoza kumzindikira iye ngati sikungachite kukomera iye mwini kudzivumbulusira kwa munthu kuti amzindikire iyeyo.
These multitudes of people, many people, they believe in their head, using the head memory of the things of God and thinking that they are believers of the word.
Haribu watu antuwa mbili, amene ama kurubi lao, kama kukurubi za nziru za maganizo mwao, ndipo ama ganiza ngaributi, zimena ama ganiza ziko za watu nizira kuzindikira Yesu Kristo, kwa kuzindikira Mungu ndani.
Preaching Christ of the scriptures is preaching the Christ that will never be heard by everybody.
Kulari gira Yesu Kristo wa mareba, ndipo kulari gira Yesu Kristo wa mene saza mvego kwa mutuari Yesu.
And don't expect many people to understand the mysterious gospel of Jesus Christ and Him crucified.
Ndipo musayembekezere kuti anthu ambiri kapena anthu onse adzamva ndi kuzindikira zinsisi za uthenga wa Yesu Kristo wopachikidwa.
It is only when it pleases God to open your ears and eyes, then you can comprehend the things of the scriptures.
Zimangotengeratu kukomba mtima kwa Mulungu mwini wake kuti adzivumbuluse yekha kwa iweyo pamene umatha kukazindikira zinsisi za uthenga wabwino.
What makes the people to criticize the way when God gave them the way to Canaan? It's because of their blindness.
Chimene kuchina kapangisa anthu kuti anyasidwe nawo njira pamene Mulungu anawapatsa njira pochokera ku Canaan chifukwa chena kuti anthu anali akhungu.
So there is no good seeing of the light when you are blind.
Ndiyetu kulibe chintu chabwino chimene chimaonekera mkuwala ngati wewe uli wakhungu.
The blindness, when somebody is blind, he will be using his memory, his senses to move, and not his sight to move.
Ngatiko mtu atakhala kuti ndi wakhungu, iye amagwisa ntchito maganizo ake ndi nzeru zake kuti ayende, sangathewe wopanda zimenezo sangathe kuyenda ayi.
His mind will never help him to move according to the way it was expected to move, as how the person who is having sight can move on.
Komabe tu maganizo ake usangathe kumthandizira kuti akhoza kuyenda bwino monga mmene anthu ena amayendera kapena mmene anthu akhoza kuyembekezera kuti munthu afunika kuyenda chonchi.
Let's go back to the book of Numbers chapter 21 that we are looking to.
Ndiyeta tene tibwereni mbuku la Numeri 21 lijalime tikuliyang'ana ali.
Here we are speaking about the fiery serpents beating the people because they have despised the way that God gave them.
Ndiapa tikulankhula za njoka zamkuwa zimene zinakaluma anthu chifacho nyozera njira imene Mulungu anawapasa.
Again here we can say that it is God who created the serpents, the fiery serpents, and it was God who delivered the who gave the serpents to the Israelites.
Ndiapa sotikhoza kuona zona kuti ndi Mulungu yemweyo amene anazipanga njoka za moto kuti zikhalepo zimene ziti zilume Aisraeli, komanso ndi Mulungu yemweyo amene anapangaso kuti pakhale njoka yamkuwa imene idiwapulumusa Aisraeli.
This was so because there is a fiery serpent there, somewhere, the blonde serpent that is waiting to come because there is somewhere a tree standing waiting for it.
Izinu zinali choncho chifukwa pamene panali njoka za moto zimene zimakaluma anthu nkuti pali kale njoka ya mkuwa pali mtengo umene kuti ukapachikidwepo njoka ya mkuwa imene itikapulumuse anthu.
The fiery serpents were chased by a fiery serpent.
Ndiye njoka ya mkuwa inalipo kuti kagonjesere njoka ya moto inalipo kuti kagonjesere ndi njoka ya mkuwa.
Verse 9 says, and Moses made a serpent of brass and put it upon a pole.
Verse 9 yotakulankhula kuti ndipo Mose anapanga njoka ya mkuwa nayiika pa mtengo.
It's God who directed Moses to put the brass serpent on the pole.
Ndi Mulungu amene anachita kumuza Mose kuti ayike njoka ya mkuwa pa mtengo.
Why to put on the pole?
Koma bwanji anayika pa mtengo?
Galatians chapter 3 verse 13 says,
chifukwa pali mawu mbuku la Galatia mutu 3 ndi miyaka ya 13 yaku.
Christ hath redeemed us from the curse of the law, then he made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree.
Kirisitu anatiombola kutembelero la chilamulo atakhala tembelero mmalo mwathu pakuti kwalembedwa wotembeleredwa aliyense wopachikidwa pa mtengo.
He is only of the serpent on the pole was the salvation of the people that has been beaten by the fiery serpent.
Wezedwa kwa njoka ya ntengo ya nkuwa pa ntengo uchinali chikulu muso chawa ntaminalu midwa ni njoka za moto.
The blood serpent that had no right on the pole, on the tree, was the picture of Jesus Christ being dead on the cross so that the people should get saved.
Njoka yankuwa yopanda moyo yokolea yopachikidwa pantengo yo inali tuchituzi tuzi cha Yesu Kristu amene akaikidwe pantengo pa akapachikidwe pamtanda kuti akapeleke moyo.
So when God was speaking to Moses to put the blood serpent on the pole, was God first preaching the coming of Jesus Christ and the dying of Jesus Christ on the cross and the salvation of his elect on the cross?
Ndiyetu mbena Mungu ama maka muza Mose kuta kweze kitu kupachika njoka ya mkuwa pantengo ama gala likira za Yesu Kristu amena kubwela amene ati akafe pantanda ndikupulu Musa antwache.
So the salvation was upon the serpent of brass that was put on the pole to the Israelites.
Kwa kuti chipuwa chipuwa muso cha Israeli chinali panjoka ya ntengo ya mkuwa imenena pachikidwa pantengo.
As the picture of Jesus Christ being the salvation of his own people when he will die, when he dies on the cross.
Monga tuji tuzi tuzi cha Yesu Kristu amene ati akakhale chipulu muso cha anthu ake pamene azafe ndi kupachikidwa pantengo pantanda.
That's why when he was on the cross in John chapter 19 verse 30, he says, "It is finished."
Ndichifuwa chake pamene Yesu Kristu anali pantanda mu Yohane chapter 19 verse 30 analankhula kuti kwatha.
The third sentence on the same verse of verse 9 of chapter 21 of Numbers says, "And it came to pass that if serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of glass, he lived." Verse 9.
Ndiye mkatika kuna zimea zina inimo akulangula zonde na kuti ndipo kunali njoka italuma mtu aliyense akapenye sesa iye pa njoka ya mkuwa anali kukhala ndi moyo.
Here look on the verse which says when he beheld the serpent of glass he lived.
Ndiye apa taona ni verse imene likulangula kunena kuti anali kuti akayangana pa njoka ya mkuwayo amakhala ndi moyo.
Again beholding on the serpent, it's another mysterious message.
Yeso kuyanga na panjoka yankuwa ndi utenga wina ndi jinsisi jina ja utenga wabu ino.
Because it is very difficult for one who has been bitten by a snake can manage to see another snake on the floor.
Chifukwa usijina lijo preka kuti muntu amene walumidwa ni njoka akayanganeso panjoka yaina imene ili pantengo.
Because if the snakes are beating the people, the solution to the human minds cannot be the serpents again.
Kifuwa ngani njoka ita kala kuti ya luma mutu, mutu yon maganizo make, sanga ganizo kuti anjira yake yo chidi sirai kosa suka kala kuyanga na panjoka.
Again, when we go, when we go back to book, the book of Genesis, you see that it was the fruit that was in the tree that brought sin to Adam and his wife Eve.
Ndiyeso tikabwelera kuyanga na mbuku la Genesis ndipezo zonena kuti ndi chipaso chimene chinali pantengo chimene chinabweresa imfa kwa Adam ndi Eva.
So because the sin was in the fruits, in the tree that Adam ate, Christ came and deal with the sinfulness of the person on the tree.
Ndiye chifuatwene na kuti chimo linali mchipasu chimene Adam ndiye vana dia Yesu Kristu anabwera soko kapa mtengo kuti akapereke moyo akapereke solution kapena kuti njira ya kuchinisindwa kuchimo lomwero.
He died and checked away, checked away all the sins of the people on the cross.
Nafa kukutsuka kukuchosa machimo ose pamtanda paja machimo anthu ake.
Last sentence, it says, when he beheld the serpent of blood, he lived.
Umeyomalize kunena kunena kuti ndipo kunali ekulankula zonena kuti anali kuti akayangana panjoka yankuwa amakhala ndi moyo.
Why beheld he on the serpent on the cross?
Ndichifazani munthu anafunika kuyangana panjoka yankuwa ili pa mtanda.
There is a reason of doing this.
Why did you follow this today?
Because there is John chapter 1 verse 29 waiting.
To follow the mawa jokera mbuku la Yohane chapter 1 ndi maeke 21 amena maibegeza ukagwa ndikisa zimenezo.
John chapter 1 verse 29 says, the next day John sees Jesus coming unto him and said, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.
Chifuwa verse 29, nguna kuti mamwa ache, anaona Yesu wali nkuza kwa iye na anena, ona ni wana wankosa wa Mungu, amene ajosa chimo la dziko la pansi.
So you can see John pointing the people to the Lamb of God so that their sins should be taken away.
Ndiyo mukhoza kumuona Yohane akuwalozera anthu kwa mwana wankhosa amene akuchosa chimo la dziko lapansi.
Which means there is no any other way that sin can be purged away, can be taken away, or but only on the Lamb of God.
Zimene zikutandauza kuti kulibenso njira ina imene ikhoza kuthandizira kuchosa chimo komape ikhayo amene ndi mwana wankhosa.
The Lamb of God taketh away the sins of the people.
Mwana wankhosa amene achitoza chimo la dziko la pansi.
So you can see why was God speaking about the Lamb of God.
Ndiye mukhoza kuona kuti chifukwa chani Mulungu anayikulankhula za mwana wankhosa.
This was so because when the people Adam and Eve sinned that long time back, the Lord killed the lamb, killed the animal, so that it should be food, as to be salvation for a person.
Ichitu ndi chifukwa chonena kuti kuchokera mbuyo pamene Adam ndi Eva anachimwa zinachita kutengera Mulungu kupha mwana wankhosa kuti munthu uyo akhale chipulumuso.
An innocent animal was killed because of a sinful person in the world.
Ndiye anyama yosalakwa inaphedwa chifukwa chakuchimwa kwa munthu mdziko lapansi.
This was the picture of Jesus Christ dying for his own people.
Ichinu chinali chithunzithunzi cha Yesu Khristu amene ati akafere anthu ake.
God was speaking and he was preaching that time to come, many years to come, Christ is to come into this world and he died on the cross so that the sins of the people should be taken away and the remissions of the sins of the people should come upon the elect.
Ndipo tuma gazi ama kesi na mtai mene yo, chimene chimakala mkula chituzi tuzi Yesu Kristo, amena kubwela, amena atakapa chikido pa mtengu, pa mtanda, ndi kunena kuti amene yo, aka kesi magazi yake, kuti akacho sema chimo anthu ake usankhidwa.
It was God himself who looked after the animal and killed the animal and made the cloth and clothed Adam and his wife Eve.
Monga munda mwa Edeni mujazina anali Mungu mwini wache amena zifunira eka nyama, ndi kuipa nyamayo, ndi kupanga chovala chomveka Adam ndi Eva.
Which speaks of salvation that is of the Lord.
Chimene tuchimakala mkula kuti chipulumuso nchaye Mulungu mwini wake.
The blood of that animal was the picture of the blood of Jesus Christ who would be crucified on the cross.
Ndiyetu magazenya mamena ama kese doa jachina lichituzi tuzi cha Yesu Kristu mamena ataka kese mwazi pantanda.
That's why in Exodus chapter 12, when the Lord was to deliver the people out of Egypt, he started by preaching of keeping the lamb, let it be killed.
Genesis chapter 12,
yes. The animal that was first killed in the Garden of Eden by God was pronounced by the lambs that people killed in Exodus chapter 12 as the picture of Jesus Christ who is to be killed on the cross.
Ndiye mwanzi umenona kakeselwa unalinga lichithunzi thunzi chokaonesera mmene Yesu Kristu ada akafere pa mtanda.
To conclude this,
umalizisa pa ichi,
the salvation is in the blood.
Chipulumuso chili mu mwanzi.
Not any other blood but the blood of Jesus Christ.
Osati kumazuri wonse koma mwanzi wa Yesu Kristu.
The blood was shed on the cross for the remission of the sins of his own elect.
Mwanzi umenona keselwa pa mtanda kuti ukapangire chiyereso chipulumuso cha anthu ake osankhidwa.
Those he purposed and disnected before the foundation of the world, Christ came into this world and died for them.
Why you want to amene mungu wana wapangira mungkuba parula kuti akawa erese, Yesu Christu anabwera ndi kudzafa pa mtanda achifacha iwo.
And the Spirit of the Lord will reveal Christ of the Scriptures only to those the Lord purposes before the foundation of the world.
Ndipo mzimu wa Ambuye udzavumbulusira Yesu Kristo pachikidwa kwa iwo okhawo amene Mulungu anawadziwira dziko lapansi lisanakhazikidwe.
Because of this, there is no any other message that we're going to preach, rather preaching Christ and Him crucified without compromise.
Kwa ichintu tilibe uthenga wina umene tinafunika kuwulalikira kapena umene tingawulalikire kubatula pa Yesu Kristu wopachikidwa.
The bronze serpent was the picture of Jesus Christ dying on the cross.
Njoka yankuwa inali chithunzi-thunzi cha Yesu Kristu amene akukafa pa mtanda.
It is because of this I can say the New Testament is the accomplishment of the Old Testament.
Kwaizi ndiko zonena motsindika kuti chipangano chasopano chimakwanirisa za mchipangano chakale.
The Old Testament is the foretelling of the coming of the New Testament.
Ndipo chipangano chakale chinalinga kungolosera zakubwera kwa chipangano chasopano.
The coming of Jesus Christ is the accomplishment of all things.
Ndipo kubwera kwa Yesu Kristu ndikumalizisa ndikukwanirisa zinthu zonse.
That's why the book of the laws and the prophets testify of this. The law and the prophets point the sinners to Christ. The law and
the
prophets speaks about Jesus Christ only without compromise. And Christ to be revealed to those he purposed when it will choose him to.
Ndipo Yesu Kristu azavumbulusidwa kwa iwo amene Mulungu anakonzekera kuti avumbulusidwe ngati kuti amukondweresa Mulungu kutero.
Let us open our hymns, hymn number 82.
Titsegure mabuku a nyimbo, buku la nyimbo number 82.
Thereafter we'll end up with hymn number 57 in our local dialect.
Ndipo tizamaliza ndi nyimbo number 57 mchichewa.
We'll start with hymn number 82, which speaks about the lock of edges.
Tiyambete nyimbo number 82 yo imene kulankula za tatu erungambika.
Lock of edges,
Lord, Oh,
In Jesus' name we pray. Amen.